dubs Trender.
Oh yeah.
Fake.
Hey. General. In a bungo. Is it true, guys? So many gumfas. Kapena mwina kunita magi samas. Oh yeah. Ukulengeza kwa fans. So the woody single, you're not dating at all.
Mesa solo, literally don't say well. Kuma tu mandi punda
ina. Ukungo ikati mame, mete weleza. Chili pucho mwe ukukanika kundi
uza. What's the problem, baby? Tell me now, bali futo mpepeze. Dani vesese. Kani ya jikondo sapwe kese. Love is you, ena yana ya. Denga kwa sangare kamturi redanya. Nekani saife, unufira kwa mamani. Insecure, girl tell me what I want.
Over, I thought I made you long. Sazi wa sandi gunda.
Wale yo.
Nalibali wiyo na yivela kwa neba. Fukwa ndizi zona. Eka push pali puto.
Na
wuna nivu kusinda.
Makali kwe.
Makali kwe, 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 makali kwe. Oh yeah, Mesadina kambira na maribuwa. Sama jerwe ni kuda na iuwa. Mesadina roje sana muna rura. Tie ni kizi gonda. Ine mwani kusoma. Athora meilo mzazi wa sandi gonda.
Waleyo.
Nalibali wiyo na yuvela kwa neba. Kwa nezi zona. Neka push pali puto.
Makali kwe.
Na wuna ni mugu sinda.
Makali kwe.
Makali kwe, fukwa nizi zona.
Makali kwe,
nika kwa sabali puto.
Makali kwe,
nika kwa
sabali puto. Makali kwe,
kazi wa sani gonda.
Nalibali
wiyo.
Fukwa nizi zona. Nika kwa sabali puto.
Makali kwe,
nika kwa sabali puto.
Makali kwe,
All in music from Full Brass Records.
Stream and download latest music from mdubstrender.com.